Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Ouattara to boggi jande ga fandu hal Mamadou Samassou jam wali sakabe hedibe. Rebbe déplacé en bañagara nawturke ko warata lewru jande famum biirna mo ingo sabunde e sifa sutugol mudun. Karutal arande wallandugol luma coopérative lulingo saga jagne fuddi bamako do fanda mudun woni beydande famum marobe dabaji be do haybugol dabaji amboche e ko nande mudun. Woni bele tatombe na baddi be non muto heddike le fusugol bombore ben nyande talatare nde le cercle bankas dingun sembe kawdi amen ande bete alkamsari 19 décembre 2023 bismillah sakrabe Europe déplacé en hewbe gonbe bayangara janginama mu ingol sabunde sifa sotugol mudun le hakke lewru be do rewbe sapoyom ben nawturke dido jandiji sifa ben do mijo coopérative rewbe lulirgo gudu kadu nema dum woni cenam tergal fanda mudun yo hoyfinde ben cadele be do rewbe egube be kejado amen to bayangara tun adama jigiba wonko hebane ke da fastango sita sidibe
lewi kanko e sita karambe goto e rewbe egube yoppi geni noddirteni ngen bere war jippi bayangara ko holliti wine jande ana faaba be rewbe hunjina gollejum en yarra yeso mere wa mujjunde ko yata cartonji chabunde chafan tati e joy yaade debbe weti fu du holliti
ambe safna glanke mina
wala memu ina sabunde yala denko mu kibi min darno am sadaji am yo jande nafore sonne be durgi fam ko hewi
lewi kanko noddirado kadija gindo goto ekintom be rewbe mujjungo ne sabunde ko holliti bi be rewbe ekintama e mujjungo chabunde kuturuje kan chabunde kuluko il en nan mudun
me kam mun formé
ne wondi jangindé rebo sapoyo déplacer en no sabune mo indirta ganno ele lewru mi beedan be famu mo ingol kabakuruni sabune ndian sabunde e tanedon ko wiyata kulukuru
en mo kon nana
lewi kanko madame tembeli abi pujugu directrice fedde noddertene coopérative des femmes godu kadu nema o holliti be rewbe e gobe yop nokkuji man ana han faabede ko natto sabu hunjide torraji mebbe din
ani ville d'afrique ñogondo
min jangini rebo sapoyo déplacer se en no sabune mo nirte yu kortal ngal wildef darani am sataji mudun bangal development social ne kasirin sanne fawaji mabbe sabbi fadamande yunde rewbe déplacer en
tiagan mujin gonde chabunde societe coopérative rewbe badjangara ana mujina kasin kulleji nyamtere kewdi ko remete la morne fortade margon dabaji am bouche don ko adama jigiba hebini sijo tamani yude badjangara
déplacer bamako dunno ben totama fabaaji ben dun nyamduuje ko nande mudun wadi jande albaare 13 décembre dum donno déplacer en garantie bugu e kanye centre mobile temedo nayo kureji woni totabe maro ben gawri sikoro ne bam e sudama je ko nande mudun donno be dar be jitti sanne ONG direct aid ke kanye dun ko joni anyaaji lubbe e tuttibe min hejaba be do ben déplacer en Fatmata Dembélé Sidiki Dembélé wonko hanni Fatia tar kedo fastango kedo nabe
ayam wele kana buña min damon fadiyaba
albarka modon ido fabaaji di cedale modon nguni e leelidi mali ido wattuji di don noti ne fa hande wattande min hakilo don gallo ido fabaaji di wakko dun o fa goto dulla telaji ngodu di leedi di kurufu gongal kabaru nyamdu fa hara ne wona goto fu don non hon la tarikh no misal lobbo on zingaaji kidi tinno kambe dun be nyimina ko ngaddon ko wadi do imad raj tan wawta la tal sababu kebalen biltade telaji kewdi di jogi leedi mali di wakko dun andon neddo yulbudu sanne yata goddo sona nyamdu
ngan ko ngaba madina a klibe gudi
sakraba tuta kaji modu kabar banga bembe am Facebook ay dun X dun Twitter kiddo ben fedde gullirde humaninde habbo sida kay dun accorde sante plus landini jande fam balli tati fedde ben ardibe pelle yimbel ngombe le RMA ben RMP RMAP plus den no dum waddi kenyan bamako do hojo ben fewde yalla beedande famu beedo yimbele jogi be ben tawbe nyaw usida e le pedde pelle de kanko lala shawalti info tawantun kedan fostango sita sidibe
lebi docteur hamma diallo heejaado fedde humnin habde nyaw sidale lednin amir en bale le lamorten ana jogi daroga mangal ko naari bangal habde o nyaw sida
les obstacles cetale bangal humtangol hore darande mudum ardo na hani itede jatti seraji samluuji ne amunya woni ko ro mudum be na hani dawrede yalla to darnaare habo mabbe sida o haniri
lebi chemako traveri secrétaire fedde noddirtene kenya ton ko lalni o batu jodi do nyodeji sahel faabo todo yimbe be nyaw sida mata mudum ne jande hunde mawne jungo balle den fu
en realite on pe
so gonga halen do wa fu gulude tagal andal golle don non min kino to kabar mudu honno tuturi kanko horo jomo o yalla min do hebde nafa mu
ne fedde kan e balle kewde misali walle noddirten akkar sante plus ana teutra jamar feddam wad imadraji yalla o nyaw sida ana heba habbe
kawrutal alande wal nanugol lumo ben cooperative lulirgo sagat diagne fuɗɗi ben kañen bamko ɗo tan fana muɗum yo feddande faamu kamɓe maroɓe dabaji ɓe do sifa haybugol dabaji ben embauche e ko nande muɗum ɗum ɗo waɗi ɗumen ngal ɗo kawrutal juktoto fañande sappo e jeɗɗi décembre to 15 ambugu bamako ɗo docteur Seydou Kanté yo hayradio nde ɗo fedde saga diagne wonko hanni Imran Kilou Maga keɗɗan fo sango sita siriɓe
nous avions constaté ces derniers temps que les
même mati sactre joni wi marobe dabaji jolem en boni fa wala sedan sabe waste hebi chafaje hasinginade ko wawta nyomde di dabaji sabe yoga majji du tampi di torraji fu sabe mudun yo yormo ko mata le nukuje den mede tewtura marobe dabaji genni bamako le lamodo keddane kay le lede itinde kirol futtino holita dabriji lobbi e dati handi jokkede yalla di tor ana huncho le o jodo hala simi worom genta kasin du kabaru ngabugol cogu tew on fian dabri kasin honena ambush marre ne wodri yalla yimbe has gunbe e tew daba an heba dabaji lubbi e cogum be muuyi
consommateur aussi d'avoir un prix raisonnable
to bankas ton yimbe taton iwi hen debbo goton barmi sa sanne yo ben tiagal fuskul bombore irande nyande 30 sappo e 10 décembre to bassaro le commune kani bonzo den no hultan wiide yimbe taton be na baddi non moto baddu ngabbi non do ndedo bombore faande hultan wiide men dum do wadama bonande joon e ka borbe anditaka hultan wiide dido bonanda jina statistane le nokku bankas dido wattuji di faande li kabaru yitto gawo ton ben dabaji ciwdi ben ciutama yokku garguna goddo do gawo kiloji 14 e joyi don dum wadde le commune gaberu nyan be do dabaji be ciutama ben nabama nyande 12 dum woni hecci kenen wonande jon e kaborde mbaddi be moto ngaji be jadi dun ben durobe be fadi mabbe yottinde be wattu 20h
mani yo projet fondation Hirondelle do malido mo faba mudun ittira leileede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Yotre meden zoom sur handana yuwi do ben himbele be jida fe lotare burfu fodo wattu jangul o den no dabareji kewdo jogi yalla hultinde e be lotata dum walda fi kadanna ko ban lal tangare do fat fastango sita sidibe
jangon ana mate nukkuji hewde de le leednin le watte o jangon nyablaji ko hewdi ana immo hono misali nawale konkuruji ka e jokkule fatade silbere e nanan mudun le watte jangol joni fe imma gon bete lay ana tidi watte fu so telephone jamare soni reveil joga immo to jati nyifa telephone mudun welto kasin lelo jokkina tanade be heddode leso fa watte boya e wasa immade kumba debbo goto fonctionnaire o holliti mi watte jangon nyablaji makko kiddi fu immo ton misali yoru durma il e nanan mudun o holliti ana tidi jati on loto e gongano kumba kile didi ma tatte tan lotto le yontere wotere mi ciutinde kasin wi yoga jati le watti jango joni yida fe memude jang wala hala lota gon salamde gen yoga hun sabs lotta kon be jabato ma wi lota gon wala tile mun yoga du wadan hono anan lotto tan wala lottobe be natan le ciulumorde be yippa jang e koode mebbe watti sedan tan be yalta yala jamaare milela be lotken be yalta
sakam pam wi to katena kabar wi hande mi tuta wasata fum tardu mer bangal jamu 3321 ma on jodi application sur tamni e do play store e sare yoter meden magazine
gattono ko e modon hakkillo nyaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiyede o nangi le leydi meden di Ousmane Touré nyawdo cantanaado holti en hono o nyaw wori
nyaw dengo o nangi kam fuddiral nawalla caldi nawalla hore metti bernde sifa tampere momde e ko nande mudum ka non nawalla caldi wota fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaw jonte denga hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantaneda woni ko holti wiide Touré
ce n'est ni un paluk
yo gonga dum dum sambinta o do nyaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yo nyaw denga mo hana fi yebede no mo satiri bonondani den no tino den yewtiyade o do nyaw le ciudi do toro yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
yetere meden cellal hande na yudu kabaru zikay kay dun denga hultan wiide kibar ta temre jango ndogo jono yimbe le tawra oro nyaw onogo en jogo makay heddike hen li mali do denno bangi goddo dun yimbe le sappo e dido ngoni gonbe bamako kanye kulukuru ben tawra mo nyaw zika nana li odo alhali woni ko wordo dido nyawji didi ni fa yotade nyanni sappo e didi december don yalana bedro famu kabar mu dum musa malist ko gonko ben kadi fostan ko min e sita sidi yo nyalli jom kadara nyobbe deng anni beedo yaade no hulitiri guldirre monde humande cellal fayotade nyande sappo idi decembre e leledi marindi nyobbe be yu temre jeegumo e noga e janayo teddanna docteur yakuba kone goto ardibe kalfunabe kabaru odo nyaw o to guldirre monde cellal
donc a ce jour
mi tutunde wi watte joni personnage jeegon won tonto o nyaw ubal mata le leddin cagal mudum le tu docteur je sappo e jeene le lamorde ko nyawdu mata matun me hebi me windi caga imadraj amen himbe unyaaje neyon e temen e noge jeddi mo o nyaw mata e mudum le o jama temel jeego e noge e jene nyaw ana ay cialde mudum jaati sikke wala e dum fa handen le o jama goto yibbe noge e jene wonko may e mudum
docteur yakuba kone humpiti dun no alqadara nyawbe zikabe e wi makku be do nyawbe be na bamako e lam kulukuru
kanta
nyabbal satton ko noddirte virus ziga kaindu watti joni yibbe sappo didon wonko mata e mudum gafe goto maye hen tofon billi be yibbe sappo didon fedde jama mo nyabbuba ko noddire denk du ana le mudum nyawno de tedo zigan yimbe de non ko may e mudum le nokku amen do di kabarji hollitama le tu doctoraje jeddi le resonaji didi hono misali bamako e kulukuru
to kulukuru ton janyeli cellal tati ngoni di nyaw denga yita e mudum e didi bangal zikao docteur amadou koulibaly do kumni do haybugol o do nyaw to gullirre cellal region o holtivide ko buri hewde chawbe nyaw zikao taw masari mudum yataake don e don
su docteur kalbankuro hebi winde yimbe sappo taton gafe goto maye watti joni sabe o nyaw bubal sattudo le sou doctorale kati yibbe neyon wonko o nyaw mata e mudum goto maye hen le sou doctorale kulikoro yibbe neyon wonko o nyaw mata e mudum gafe goto dum maye hen bubal sattudo ko noddete zigandu mata malle sou doctorale kalaban yimbe didon wonko mata e mudum le sou doctorale kati neddo goto wonko ngo nyaw mata e mudum
to muti tun jogola nyawbe deng na wada le ciudi doctoro kedana lasin kulbali o male gulire monde kabaru cellar lamu muti
naabe ko heewi an yottoga ga ko buri heewde mudum buban ko me matta mebbe mede wondi e bamde ji nyogabe mebbe fatti fuso wi jaabi wi o nyaw ana mata mebbe mi yoppambe yaha doctorade momne sabe o nyaw ana wa nyawnede le sou doctorade motti momne ne so bi wettigen ton chafaje tewten yalla be be nyawne watti joni ngal buwal satti fa wala sedan so me mati ngo nyaw jaati won e jumu jumu heddo ton doctorado jokkina nyawnede fa ngene samti
bubon ko be yogabe holti andana fi kabaru dengo gabe andani dabareji teda gullo nyaw pali
mimin nani hala mudum bamako do mide hani fitide nokkude fu bangi gale na fallaba sab dum ko holliti doctorambe nyaw ana mate yibe hebeli genni bamako hono misali be lelata kon li arkileji dabri hollitaade fu to horebe doctorabe menen batta dum sab mede fukko li arkileji mede teutro homo fottinno wada dum yalla patti ko nyaw jalo
sangi suli aka era ka dimmo ko yima
le kedde leedindi to kay kulukuru e kajulu jambarande holti wiide humpitaga no haniri do kabaru deng ezika
nya
mimin nani fene gotan kulukuru do menen to amen ga kay men nana hala o nyaw tofon me andinama sabe ko he amen hetta ko radio ji jaati watti fusa an nyawi be wi an buman tawon emma
ka flasoro
yalla biltade dido nyawuji di ardibe cellal be holtibide e madraji kewdi hani wadede pour fuf bangal label e cenam hawaluji di